Oh baby, I got something special for you.
I said, yo, they call me ZZ, yo. Nickel City in Nigeria, we get busy, yo. We step into them a flow.
Jay, what up, big bro?
Nice to meet you, man. It's been a long time, you know. Right now we step into them a flow, you know.
Ladies, we don't make money, make
ladies.
Now, man, yeah, ready,
where my
man,
ladies at?
Yeah.
Zipata, kwenye shingo na kukisi mwa marafiki wanaleta traffic eto nasema zero mbona siyo romantic okay. So baby so reason why kwa sabo jani ona zane suit and tie bele yao na kukisi twice miss your boyfriend mini abi right kutaji ma angel na kugusa kila angle tunapita sala sala kama tupulous angel paparazzi na kamera wanna visit your schedule I keep it hood me and my angel
magirani wanna be gara
Tonetika, yes sir, baby. Twenty to west side. Deka sifuri sara sara moja. Usafiri wa kisoja. Boda boda. Kabla kwa sex, tungi, right. Kilimanjaro ama Kesto, right. Baby, depends ni special kwa ajili yako. Kija mtani chunga, mali zako. Huna nangu wapigaji, wapigaji nako. Na wa mama wa shingingi, watu wa mipasho. Maneno sige kapunja, moyo wako. Kesi mimuni, taribu, future yako. Kuna umbea uzushi crime. Ukinistua minta kuja anytime. Kabla chochote kwanza tunasari. Mwili mzima na kupaka chocolate na sari. Na hii unapata tu ukiwa na mimi. Talatibu mwili mzima na kufuta kwa ulimi baby.
Majirani wanna be gara na dada. Kwa sababu tuna sexy heart na mada. Love is what I see. Baby you belong to me. Kudi basi home. Sini acha long. Ife sabia apple.
And MJ, we get it.